Blog Talk Radio.
Bakunzi ba radio iteme nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu ni turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi mutegurirwa kandi ukagezweho nanjye Jean Paul kuri buri wa kane w'icyumweru. Ikiganiro cyacu rero cyo kuri uyu mugoroba kikaba gitangiye.
Shaka radio iteme, mwumve radio iteme, ni radio yacu, ni radio yanyu, radio iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme, c'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Ikiganiro uyu munsi nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Turi ku itariki ya 11 ukwezi kwa gatatu umwaka 2021. Mu kiganiro cyacu rero nje gusa kubaburira cyangwa gutanga imbuzi niba ariko nabyita gutabaza no kuburira abanyarwanda batuye muri Amerika cyane cyane ku mugabane wa Amerika. Ndibaza ko na Canada ishobora kuba irimo kwibarura. Kigali yihishe inyuma ikoresheje amayeri menshi cyane nubwo itabihishe cyane, ariko biragaragara nkaho bifite ikindi kintu bigamije kitari ukugira ngo bamenye neza abanyarwanda batuye mu bihugu nako muri ibi bihugu, ndetse bakavuga ko ari ukugira ngo bamenye bazagira uruhare kugira ngo bazagira uruhare nako mu miyoborere cyangwa nako guteza imbere igihugu cyabo. Banyarwanda, banyarwandakazi, murabizi ko benshi mwaje ahangaha muri Amerika no muri Canada, ntabwo mwaje mwizanye, ntimwaje ku bushake bwanyu, benshi baje bahunze ubwicanyi, bahunze gutotezwa. Ubu rero ambasade ubanye n'amahanga ndetse n'ishyirahamwe rimwe ry'impunzi IOM rikaba bafitanye ubufatanye bihishe mu kintu cyo kuvuga ko ari kumapinga cyangwa se kugira ngo bamenye impunzi zose cyangwa se abanyarwanda nako bose aho bari abo bita kora bo muri diaspora, noneho bakaba barura nibarura rizaba hagati y'ukwezi kwa gatatu uko kwezi turimo kugera mu kwa gatandatu ngo bagombye kuba barangije. Muzumva rero bamwe mu batuye ahangaha abantu benshi yenda hari abazabahamagara babaza ibibazo bimwe na bimwe, ntabwo ari ibintu bya IOM, ni ibintu bya Leta y'u Rwanda n'ububanyi n'amahanga ndako ambasade hamwe n'ububanyi n'amahanga babyihishe inyuma. Mukanya ndaza noneho kubabwira umugambi wihishe inyuma yabyo. Ndagira ngo tutarajya muri ibyo byose ariko nkore nkosore gatoya ku kiganiro nakoze ku bya Kabarebe James, aho navuze ko ari mu mazi abira ndetse amayobera menshi kubera ko baramube benshi batangiye bamwe barafunzwe abandi bariho barapfa mu buryo budasobanutse, ndetse na sebukwe ruherutse gupfa mu minsi yashize aho nababwiye ko Mudenge yagiye gushyingura kuri Zoom atarahari kuri igihe yashyingurwaga, ariko abantu badukurikiye banyandikiye ibi bikurikira ngira ngo mbikosore kugira ngo abumvise ikiganiro cya mbere yenda mwumve niba hari ubwo byabafasha kubaho umurongo. Yaravuze ati nibyo koko Jean Paul ibyo wavuze watubwiye kubijyanye na Mudenge, Mudenge arafunze ariko dufite agahenge nk'abaturage kuko yari yaratuzengereje afite ahantu mudugudu wose baguze ngo witwa umudugudu w'ibuhoro. Ati iyo wibeshye ukahanyura kiboko ni zikomeye cyane, baragukubita bagukubita inkoni udashobora kumva udashobora kwibaza. Rero mu gihe ari muri gereza twebwe kuri twe byaduhaye agahenge tubaye turuhutse kiboko ya buri munsi yitwaza kwafandi James, ndetse akaba bakubita abantu nk'abakubita inyamaswa nazo nubwo zitagikubitwa. Undi watwandikiye yarambwiye ati ni ikibanza wavugaga ibibanza byo yagiye agura atafite kimwe cyari yitwa igashora, ati précisément ni hafi y'ishuri bitirira irya Jeannette Kagame. Bati ibyo byose yagiye yimura abantu no kwambura abantu akoresheje izina rya Kabarebe. Ati n'ubundi benshi bavuga ko babifatanyije Kabarebe akaba ari bandi abigura mu izina rya muramuwe kuko n'ubundi nta handi bari kuyakura amafaranga angana kuriya kuko bafite ibifaranga byinshi cyane. Undi watwandikiye nawe kuri iki aravuga ati Robert wavuze ko yari umuyobozi wo muri Kibagabaga, bati ntabwo ari byo, bati uzabikosore, ni umuyobozi wa Kimironko, umudugudu wa Kimironko. Ati kuko niho yanaguye ayobora, bati cyakora ibindi byose ni amayobera. Natwe kugeza uyu munsi uriya musore ntituzi urupfu yapfuye, cyakora benshi bagiye bavuga ko bariho bisa naho bifitanye isano na muramuwe Kabarebe. Ati ndetse yari yarabaye n'umurokore, ati niba ari byo koko cyangwa ari wowe ari ukugira ngo agibone aho yihisha, akaba yari asigaye asengera uwitwa Masasu mu rusengero rwe rwitwa Restoration Church. Ayo rero niyo nako ni text twabonye ku bantu bakuri ikiganiro cya Kabarebe, bavuga ko bemeranya natwe ko ibintu byose bifite amayobera adasanzwe, ariko baravuga bati turashaka ko wabivuga muri ubu buryo cyangwa se nako watubwira komantere zacu kuko aba ni bamwe muri twebwe turabana. Nguko rero ngayo nguko ibyo nibyo mu kiganiro cy'ubushize, mu kiganiro cy'uyu munsi ubushize. Nkaba nifuje kugira ngo nkoremo izi correction kubera ko cyari ikiganiro n'ubundi uyu munsi. Ntaragaruka kuri ya nkuru yari yabarura ridasanzwe ryihishemo byinshi, hari abantu benshi bavuze bati twumvise abambasaderi ngo barimo bahamagazwa I Kigali Jean Paul mwadutohoreza mukamenya ikibajyanye impamvu barimo bahamagarwa I Kigali ati ndetse rimwe na rimwe bakavuga ati bazane n'imiryango yabo ati bose ugiyajyana n'imiryango ye mwitohoza preliminaire niba ariko nabyita ryibanze ndagira ngo mbabwire ko rituzuye ariko nzaba confirma nimara kumenya ibirenze ibi nuko amakuru dufite yizewe nuko abambasaderi ari ubwa kabiri bahamagawe ariko bavuyeyo n'ubundi bavuye mu Rwanda ngo gufata inkingo zikihagera baragiye n'imiryango yabo yenda bashobora kuba atari kuri priorite ahangaha mu bihugu babamo n'ahandi ko ni hose noneho bakatekereza yenda ko n'ibihugu bimwe byinshi byo muri Afrika aba inkingo zitazahagera vuba cyangwa se n'izi nahagera ntabwo abambasaderi yenda aribo ba mbere bajya kuri liste bigatuma rero ngo baragiye gufata inkingo zabo I Kigali amakuru uwanyandikiye yambwiye ati ndetse ahubwo ndibaza ko bazongera gufata ibi bazagaruka mu minsi ya vuba ibyo rero abantu benshi barimo bibaza ko ari umushyikirano ngo bishobora kuba nabyo bihari nako umwiherero ategenda bya bihari atari ko twatangara cyane ari umwiherero ubazanye ati kuko mu minsi ishize n'ubundi bari baraje ubwo inkingo za mbere zari zimaze kugera I Kigali umuntu twandikira tubwira ati iby'umwiherero ndaza gutera icyumvirizo ariko sindabyumva neza atari ko icyo nzi cyo nuko ibyaho bishobora kuba bifite isano na n'izi nkingo za buri munsi ndetse bamwe muri bo harabatarataha bavuze ko bazasubira yuko mu miryango yabo ari uko bamaze gutera inshinge za kabiri tukiri kuri ibyo kandi tukaba muri ibyo twamenye ko hariho bishoboka ko kuko abazasubirayo ntiwabamenya abantu bamaze guterwa inshinge buri yagine yabokaga amashaka kugumana nawe birashoboka ko azabagumana mu gihe tukivuga ku bijyanye n'ibi by'abambasaderi ariko nkuko mbabwiye ntabwo mfite inkuru irambuye kuko uyu muntu yambwiye ko azabitubwira mu biganiro byacu bikurikira ariko ko we abizi neza ko hari abantu bariyo n'uyu munsi bagihari ariko bidafitanye isano n'umwiherero nubwo abantu benshi ariko bibazaga kubera ko babonye abayobozi benshi bazira icyarimwe ariko akavuga ko ahubwo ari ibintu bijyanye n'inkingo zari zimaze kugera I Kigali bibaza ko bashaka kugira ngo bahere kuri aba bakuru kuri aba bayobozi cyangwa se abambasaderi ubwo rero nkuko nababwiye ntabwo ari inkuru iri confirme irangiye yuzuye nzayigarukaho mu biganiro byacu by'ubutaha nimara kumenya ko kuko guhamagazwa gufitenye isano n'ibindi bitandukanye nuko bagiye yenda mu myiherero cyangwa se bagiye gufata iriya miti cyangwa se ziriya nkingo nkuko uyu muntu uri I Kigali yabitubwiye ndetse navuga ko no bamwe mu miryango yabo n'uyu munsi baracyahari ibyo kuvuga ko haba hari umwiherero turaba tubishyize ku ruhande ibyo kuvuga ko yenda haba ari izindi nama zidasanzwe turaba tubishyize ku ruhande kugeza igihe itohoza ryacu kuri iyi nkuru rizarangira ndagira ngo kandi mbonereho kuvuga ko umunyamabanga wa CHOGM cyangwa se Commonwealth uri I Kigali ndetse banavuga ko amaze iminsi itatu ngo akomeje kuza kureba niba koko gahunda ya mbabarire gahunda ya CHOGM nta kintu kizayibangamira amakuru rero hari nyuma yo ku y'iminsi itatu amaze mu Rwanda aravuga ko gahunda irimo igenda neza imyitegurire igenda neza ariko ibyo nibihagije tuzakomeza kubikurikirana umunsi ku wundi cyane cyane ko muzi ko imiryango mpuzamahanga igera kuri mirongo yanditse itanga nayiburira Commonwealth ko imyitwarire ya Kigali yari ikwiriye gutuma bongera bakarevisita cyangwa se bakongera bakareba niba koko uyu mugambi wo kujya gukorera CHOGM iyo nama ya Commonwealth mu Rwanda yaba itekerejweho neza kubera guhonyorwa kuburenganzira bwa muntu kumaze kugaragara, ndetse u Rwanda rukagaragara ko nta nubwo rufite gahunda yo kwisubiraho cyangwa se ko rufite gahunda yo guca inkoni zamba. Gusa presyo bashobora kubashyiraho ntituyizi, ibyo bazabasaba ntitubizi, ibyo nibyo gukurikirana tukareba icyo Leta y'u Rwanda izatanga, niba hari kizatanga. Icyo nzi cyo nuko bafite byinshi bazayisaba. Reka rero tubitege amaso, ntabwo arekere mu kwezi kwa gatandatu, niba nta gihindutse nicyo gihe iteganyirijwe kubera. Mbere yuko ngaruka kandi nongere, mbere yuko ngaruka kuriya nkuru yo mbuye, ariyo nkuru nyamukuru yacu yo kuburira abantu bo muri diaspora bo muri Amerika, ndagira ngo ruke kuri uriya musore w'umunyamurenge uherutse gupfa, bishe bakamwica rw'agashinyaguro bamunize, ariko bakabeshya ko yimanitse. Ubwiye amakuru avuga ko ahantu yari amanitse nta na santimetre n'eshatu zari zihari kuva ku butaka kugera ku kirenge cye cyangwa se ku mano. Ati niyo ashyira amano hasi ntiyari kuba gipfuye. Nta muntu wiyahura atishwaratuye atinoshe, nubwo yaba yagiye gupfa bishaka, ariko nta na rimwe wasanga hatarimo ikintu kimeze nka trauma, nta kintu mbese kigaragaza ko ya struggling. Ati we yapfuye mu mutuzo neza nta kibazo. Ibi rero ikinyoma wakemera, nuwaba yenda yemera n'ibindi binyoma Leta y'u Rwanda ivuga, atari ko uyu muntu yarishwe. Ati amakuru y'ibanze yavuga ko hari abantu baje kumureba bakamubwira ko abaherekeza, bamara kuyamara kubaherekeza ntagaruke. Umuntu rero wamubonye amuzi mu gitondo avuga ati se nabamwitiranyije agiwe agiye gukomanga ngo asangaho yabaga, baravuga bati ese ntabwo yarayagarutse, basanga rero ariwe bagiye kure, basanga ariwe. Ariko rero ibyo singiye gusubiramo nkaho nshaka nangi gukombenka abantu ko yaba yarishwe cyangwa atarishwe. Kuba yarishwe turabizi, ikibazo ni uburyo Leta y'u Rwanda ubu irimo gutekinika mu minsi ya vuba, ngo barimo barashaka kugerageza inzira zo kugira ngo barebe niba babona abantu bene wabo ba confessing, bavuga ko yarafitanye ibibazo n'abavandimwe, yarafitanye ibibazo n'umuryango we, ndetse harimo naho bashaka kuvuga ko umugore we yaratwite umwana utari, ariko icyo akaba ari ikinyoma cyambaye ubusa, ndetse tuzacyexpose mu minsi iri imbere nk'uko bimeze. Kuko twebwe ndavuga ahangaha ku iteme twatangiye itohoza rirambuye kuri iki kibazo cy'uyu musore. Tuzababwira rero, nzababwira ubutaha, ndumva ntabwo bizatwara igihe ikibazo nyamukuru ashobora kuba yarazize, kuko biragaragara ko atari we wenyine, ndetse nibyo barimo ba tekiniki uyu munsi biragenda bigaragaza ko Kigali irimo ishaka gukavaringa up iyo crime, ndetse tukaba tuzabagezaho n'izindi detaye z'uburyo inzego z'umutekano zishaka gufabrika, zirimo zitegura amatangazo yo kugira ngo zavugwe n'abantu bamwe bo mu miryango ye, cyangwa se zivugwe n'abantu bamuzi bavuge icyo ngo ashobora kuba yarazise. Kuba rero batarabivuga uyu munsi ni ukubera ko hari ibyo bagitekinika, nabyo tuzabigarukaho mu biganiro byacu nitumara kuzuza aya makuru. Nk'uko nabwirwe turiho turayatoza, kandi nayo tuzayagarukaho mu minsi iri imbere. Abantu ba Kabila muri iyi nkuru, abantu ba Kabila bakomeje kugerwa amajanja, ariko murabyumva nyine ko barimo bototera Kabila. Uyu munsi hari inkuru yasohotse ivuga yuko uwitwa Caleb Mutonde akaba ari ukuriye ANR. Ndagira ngo mbanze mvuge ko aho twabonye iyo nkuru hari aho bavuze ko yakuriye iperereza rya gisirikare. Caleb Mutonde ntabwo yari akuriye iperereza rya gisirikare, yari akuriye iyo bita National Intelligence Agency, ariyo ANR mu magambo y'Igifaransa, cyangwa se muri sigle y'Igifaransa, ariko ntabwo ari iryo perereza, ntabwo ari rya gisirikare, ahubwo reba sekirite iyo y'imbere mu gihugu ndetse no hanze. Ariko icyo si cyo kintu nyamukuru, nuko yari umuntu uri powerful cyane, yari umuntu ufite imbaraga nyinshi cyane ku gihe cya Kabila, ndetse akaregwa n'imiryango mpuzamahanga yuko yaba yarahonye uburenganzira bwa muntu cyane cyane yihata opposition ayimerera nabi abantu bose barwanya Kabila. None uyu munsi amakuru avuga ko ingabo zazengurutse urugo rwe yendeje bazavuga ko bamufunze, kandi binavugwa ko nabo wari ukuriye polisi n'igisirikare nawe General Numbi nawe ngo bishoboka ko yaba arimo agirwa nawe ariko bizamugendekera. Hari ibintu rero bikomeje kugaragara hariya muri Congo, ntabwo murabizi ko n'ubu urupfu rw'uriya ambasaderi w'Umutaliyani ntiruracya iperereza riracyakomeje. Hari byinshi rero tuzakomeza kubakurikirana, kandi biragaragara ko bitari gusa gufata umuntu umwe, ahubwo bishobora kuba bishyira imvururu zishobora kuba zizagera no mu bice bitandukanye by'igihugu. Mubizi ibyo maze iminsi mwumva ari ugutoroka abasirikare, izo mpfu z'abantu ba high profile nk'aba ambasaderi ndetse n'abasirikare cyangwa se n'iyo mitwe yindi, ejo bundi bavuga ko bateye no kuri MONUSCO, ubundi akaba abandi bavuga ko hari izindi yindi mitwe bavuga ko ivuga indimi z'ikirundi nayo yinjiye muri Sud Kivu mu bice bingana na za Rusizi. Ibyo byose rero ni ibigaragaza ko umwuka uri hariya uriho ujyanisha ahandi. Mukanya rero ndagaruka kuri iriya nkuru yacu nyamukuru yo kuburira abanya diaspora yo muri Amerika, cyane cyane kuko kuri ubu niyo bibanzeho muri Amerika. Ndavuga iyo etide cyangwa siriya mapping nababwiye niho bashaka kwibanda, ndagira ngo mbwire abaturage cyangwa se abanyarwanda batuye kuri uyu mugabane urubategereje.
Shaka radio iteme wumve radio iteme ni radio yacu, ni radio yanyu, radio iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez radio iteme, écoutez la radio iteme, c'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Le pouvoir de la parole. nongere mbahe ikaze bakunzi b'ikiganiro uyu munsi. Reka rero ngaruke ku nkuru yacu nyamukuru, inkuru aho nababwiye ko nazanywe no kuburira abanyarwanda batuye ku mugabane wo muri Amerika. Ndibaza iyo mvuze muri Amerika bishoboka ko na Canada yenda nayo yabirimo. Ibi ni nyuma gatoya yaho umuryango witwa International Organization for Migration, cyangwa se niba mu gifaransa navuga ko ari Organisation Internationale ya Migration, ikaba yaravuze ko ku bufatanye na MINAFET y'u Rwanda, ku bufatanye na ambasade y'u Rwanda, ishaka guha akazi abantu bakora ibyo bise ku mapping exercise of the Rwandan diaspora in the US cyangwa the USA. Ni ukuvuga ngo barashaka gukora etude kuri abo banyarwandakazi bakunzi baraditeme, bakunzi b'ibiganiro byacu. Mwibuke kwababwiye formulaire yari mu Rwanda isirikira ahantu hirya no hino ivuga ngo mu Rwanda abantu bose bafite bene wabo bari hanze biyandikisha. Ufite abantu bitwa ko ari diaspora cyangwa se diaspora muri mu mahanga, bavuga ko mu mirenge yose bazaya bacishayo iyo form. Benshi bagiye byitiranya ngo ni umisanze FPR ngo ni biki ngo bamenye ngo barwanya ubutegetsi. Byose murabyibuka ko iyo analyse cyangwa se iyo assessment twayikoze. Ubu noneho nyuma y'icyo gihe, ubu Leta y'u Rwanda binyuze muri MINAFET na ambasade y'u Rwanda muri Etazine, ntabwo Canada bayishyize muri iryo tangazo, bavuga ko hari umushinga wo kugira ngo bamenye impunzi zo muri Amerika na interahamwe zazo guhera muri uku kwezi kwa gatatu. Iyo etide cyangwa se iryo genzura rikazaba hagati n'amezi atatu, rikarangira mu kwa gatandatu k'uyu mwaka. Ariko ntabwo ndi basomere iryo tangazo ryose cyangwa se koka statement nasomye katumye nifuza nshaka kuburira bagenzi bacu bari kuri uyu mugabane. Nuko mbere yuko njya kuri ako gatangazo, nuko hari benshi muri mwebwe yenda mwatangiye kubyumva, bamwe mushobora kuba mwarahamagawe yenda bakababaza ibintu mu buryo mutazi ko bari muri ibyo bintu bya Leta y'u Rwanda. Ndagira ngo nunabikora uzabikore uzi neza ko ibyo urimo kuvuga bitagarukira aha ngaha gusa. Ari ibintu Leta y'u Rwanda yashyizemo amafaranga menshi cyane. Reka mpere kuri icyo bise page nimero ya kabiri, ndetse bari bamaze no kuvuga ko izo mapping hari aho zanabaye nko mu bihugu by'Ubwongereza, Ubiligi, Netherlands cyangwa se Buholandi hamwe na Germany, Budage, bakavuga ko ngo byarangiye muri 2019, hakaba ngo hari mapping cyangwa nyuma y'iyo mapping bakoze, noneho ngo bari mu byo bise ngo batangiye kwishyira mu ngiro ngo ibyo bise ngo ni Rwanda cyangwa se Rwandan TVT, ngo mubijyanye n'ubuzima. Ibi ariko nk'uko nababwiye ntabwo bazaza kuba mapinga cyangwa se kuza kubakoraho ubushakashatsi ngo bandike exactement icyo bashakira. Reka mere kuri ako kantu bize kuri page, ko bavuze kuri page ya kabiri, iravuga ko kubera ko diaspora nyarwanda ifite uruhare runini mu guteza imbere igihugu, u Rwanda rwashyize hanze ngo policy cyangwa se ingamba 2009 ivuga uko yifuza, Leta y'u Rwanda yifuza kubona diaspora yaba integre muri gahunda z'igihugu, cyane cyane ngo ibyo bise strategie nationale, national strategy ya transformation, iyo bashyize magambo magufi ngo ni NST 1 nimero 1 yo muri vision 2050. Yes, ushobora kuvuga uti uyu ni umugambi mwiza no kuzaca ubuhunzi yenda se bizatuma bagira uruhare rwo kubaka igihugu cyabo ariko mwibuke ko Leta y'u Rwanda yashyizemo imbaraga kugira ngo ice ubuhunzi ngo TV itingwe bamunanye dukurikiye aravuze ati ubundi bayivuga ngo ni TVET nizere ko mbisomye neza biranshitse ariko bundaza kubireba mu kanya yenda mbikosora iyo transformation ngo na vision 2050 aba bantu baje naha bose baje bahunze Leta y'u Rwanda nta muntu abenshi baje bavuga ko badashaka gusubira iwabo aba diaspora bandi baje naha bizanye baje gushaka akazi ni bake cyane ariko bakavuga ko uyu munsi hari ibintu byinshi bituma diaspora nyarwanda itaba umwe mu bantu itaba mu bintu bimwe bifasha mu gihugu cyabo ngo rimwe na rimwe nuko batabazi uburyo bakoresha diaspora mu guteza imbere social economic na nibindi bijyanye n'ibyo ngibyo ngo cyangwa se batazi development mu gihugu cyabo information ngo ya muri diaspora batazi information biri mu gihugu cyabo ariko mumbabarire mumbwiye murabyibuka neza ko nta gihugu u Rwanda rutageze mu ruzenguruka ruvuga ngo ruzanye u Rwanda Day rongera babyita ngo niba ari Culture Day bazahindura bazanamo ibintu by'iyobokamana by'ububandi none ngo nuko badafite information mugashaka kumbwira ko abanyarwanda gahubwo abantu miliyoni 11 n'ukuntu bakora za publicite no kumenyekanisha iri ya Rwanda Day umukuru w'igihugu azigendamo zose iburayi yaragiye mu Budage akajya muri Netherlands akajya muri Belgium mukajya muri UK aho n'ahantu bamaze gukorera za Rwanda Day kandi aho hantu hose za bisi zituruka hirya no hino ambasade hirya no hino ziba zaramaze kumenyekanisha yuko iyo Rwanda Day ihari buko bagomba kuyitabira murashaka kumbwira ko diaspora itazi izo gahunda ni za Leta niyi muri Amerika habaye Chicago habaye California habaye Boston ndumva aho ngaho ariho nshobora kwibuka habaye icyo kintu gisa bise na Rwanda Day muri Canada naho yarahabaye genda bavuga ati reka tu mapping Bushinwa ahubwo itahita araba ni muri Afrika ntabwo iki ni ikinyoma cyangwa buse gikwereka ko ibyo bahisha inyuma ari ibindi noneho bavuga ngo kubera iyo mpamvu IOM yafashije iriho irafasha ntabwo ari gahunda ya IOM ahubwo ni gahunda ya Leta ngo irimo irafasha Leta y'u Rwanda kugira ngo bashobore gukora iyi exercise ya mapping noneho nyuma yaho bavuga ko reka nze kuri page yo bise page ya kane uretse ko bavuze ko ibyo bashaka ari kugira ngo abantu muri diaspora bagende batangire bakorane na Leta y'u Rwanda mu buryo bwo kubaka igihugu cyabo na za investissement business byandi byose Leta y'u Rwanda igenda ivuga ariko niba udashobora kubikoresha muri buriya buryo bwa publicity za visit Rwanda ukaba udashobora gukoresha uburyo ushyira kuri za YouTube commercials zigatambuka cyangwa se ukagira za flyers za website n'ahandi ukumva ko ugomba kubarura no kumenya aho bari ko bangana intere zabo nubwo batazandika amazina ariko murumva ibyo barimo nabyo ni ukubera ko wenda batazabishobora ariko nibyo wenda bazanageraho ku gihe bafite bazabamenya bakoreza interview babaze ibyo bashaka ariko ni ibintu nyuma minsi izaba iza bizaba bifite ikindi kintu cyinshi nyuma yabyo nta yindi Leta yabujije abantu kuvanaho ibintu by'ubuhunzi ibyo bise za secession clause Leta y'u Rwanda yo yabikuyeho none ihise ihindura n'impunzi zose zigize diaspora noneho mu byo bazavuga utagira ngo yenda ni amarangamutima cyangwa ni za propagande baravuga ko bashaka kumenya umubare n'abagize diaspora abadamu uko bangana, uko amashuri bize, imyaka yabo, ibyo bashobora kumenya, ndetse n'ibice baherereyemo na za networks. Networks ni ukuvuga ngo niba mwibumbiye mu kintu cyitwa dutere imbere, niba muri mu bintu byitwa ubumwe bwacu, niba muri mu kintu cyitwa umuntu mubano, niba muri mu kintu cyitwa dufatanye, niba mu byo dutefate duterane, ibyo byose barashaka kubimenya. Izo organization mwibumbiyemo, association mwibumbiyemo, ngo with specific information on skilled diaspora members, niba hari ubumenyi bwihariye mufite, ngibyo ibyo barimo. Ubwo rero bizakurikira nyuma yaho icyo bazakoresheza information n'ibindi. Ndagira ngo njye kuri iki kintu cya kane. Mbere kujya ku cya kane, iyo muri page ya gatatu ryo bavuga ngo noneho bazagira inama Leta y'u Rwanda icyo yenda mwaba mwitegerejeho. Ibyo byo wavuga uti sawa, ni gahunda nziza ituma bazajya baza babwira bati okay, ibyifuzo byanyu turabyumva, bla bla bla, ariko ntibakererewe. Ibyo rero ni ibindi, ariko si byo nshaka ko dutindaho. Ndagira ngo nsoreze kuri iyi ngingo iyo muri page ndimo gusoma ivuga ko ari page ya kane. Page ya kane ari nayo mumbabarire gatoya, iyi page ya kane ariyo natekereje ko ishobora kuba mbere mbabarire gatoya ngo muri Amerika nayo basobanure ko ari demographic and social economic composition of the Rwandan diaspora in the USA. Urumva nyine aho batuye ndetse n'iziriya za social networking zabo, cyangwa se n'iyo social economic, ubuzima bwabo uko bahagaze, n'ibintu bya intrusion bagiye kubakoraho ubwo bushakashatsi. Ariko njyewe yaba byakorwa n'ikindi gihugu, ibyo ndere nka Tanzania n'ibindi, nabyumva. U Rwanda nyuma y'ibyabanjirije, ndagira ngo Abanyarwanda bari hanze aha ejo mutazavuga ngo ntimwabimenye. Page ya kane ni nayo ngiye gusoreza, iravuga ngo mu byo bashaka gukora, barashaka ko abo bantu bo muri diaspora batishisha uwo mugambi mubisha wa guverinoma y'u Rwanda, ahubwo ngo bagerageze gutanga amakuru, bafashe ubwo bushakashatsi, ngo bakorane na Leta y'u Rwanda muri ubwo bushakashatsi. Bazavuganira ku mirongo yenda ya telefone cyangwa kuri za video, ngo ariko hari n'aho bazajya kubera impamvu za COVID ngo bazajya bambara n'amasashe. Ariko noneho bazashaka n'uburyo bazajya baganiriza abantu. Ibyo ni byo navugaga, ni nujya gutanga amakuru hariya uzamenye yuko uri uyahana atari uwo mukora bushake, kuko bashobora kutazaza ari Abanyarwanda barimo babikubaza, bashobora kuzaza ari n'abazungu barimo babikora, ko niko byanditse bavuze ko bariho bakora akazi. Nibaza ari nayo mpamvu IOM yabyinjiyemo. Noneho nyuma yaho bakazakora raporo y'ibyo babonye, bakabwira Leta y'u Rwanda, noneho bakagereranya n'ibyo bumvise mu Burayi. Ariko ibyo ni ibyo mitwe navugaga ko bashaka kugira ngo babanze barebe, bavuge bati twabikoze n'ahandi, turimo turabarura n'aha n'aha. Ariko ndagira ngo mubwire ko iyi ni imitwe, icyo bashaka ni ukubarura Abanyarwanda bari hanze, noneho bakamenya n'uburyo bazagenda babinjiramo. Urumva ko bavuze clairement ko bashaka kujya binjira muri na twa association, twa tuntu twa twegerane Abanyarwanda bibumbiyemo, ni kwa kundi FPR yabigenje mu gihugu. Ubu noneho igiye kuzana iyo intrusion no hanze igiye kuzana icyo kintu cyuko abantu bose niba bamenye utwo du societe tu organisation na sa association bibumbiyemo ambassade zatangira kutwegera yenda bazakoresha imiryango mpuzamahanga yenda babwire ko bashaka kubateza imbere n'ibindi n'ibindi ariko uku ni ukubaburira yuko icyo kintu gihari kiratangiye mu kwezi kwa gatatu kikarangira mu kwa gatandatu niko bavuga yenda bazacyongera imisi niba biturutse na information bazababoye cyangwa nizo baba bagikeneye banyarwanda banyarwanda kazi abibumbiye muri Amerika cyane cyane iyo mugambi n'umugambi mubisha wari kuba atari mubisha yabaye utaratangiriye muri leta y'u Rwanda n'izindi leta leta y'u Rwanda uburyo ikunze guhiga abanyamahanga ikababazwa n'abantu bataje muri za Rwanda Day yenda n'ibintu byanaje na kare tutazi ariko irashaka kudokumenta abo bantu ndetse ntinahisha ikavuga ko ishaka kugira ngo bagire uruhare mu kubaka igihugu cyabo ni ibihe bindi bazakora bitari ukubacuruza utwabo bitari ukubabwira bati noneho niba mutagiye muri aya masosiyasiyo niba mudafatanyije natwe tuzi naho muturuka tuzi n'ibyo muhagarariye tuzi ibyo murepresenta ibyo byose bakaba bashobora kubavangira urumva icyo gihe nababwira cyo nuko uwo mugambi urahari uwo mugambi warateguwe uwo mugambi urimo urakurikizwa akazi bariho baragatanga ambasade ifatanyije na Minafete ifatanyije na IOM habwo ari amabanga ni inkuru icukumbuye ni inkuru ubwabo bishyiriye hanze ko banavuga n'ibyo bashaka kugeraho muri ibyo ni ukumenya imibereho yanyu ni ukumenya aho mwibumbiye amasosiyasiyo mwibumbiyemo yewe naho musengera ibyo byose bazabijyamo nk'uko ntabasomeye ijambo kuri indi by'iyi recherche bashaka gukora ndagira ngo ahangaha ariho nsoreza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzaba dufite umushyitsi reka yenda ne kubanza kuba ne kubanza kubatera amatsiko ubwo tuzasubira mu kiganiro cyacu cyangwa se mu biganiro byacu by'ubutaha aho tuzaganira kuri ekonomi mu gihugu ndetse n'uburyo FPR ikomeje kugenda icika intege mu buryo bw'ubukungu hari igihe ntekereza ntiyenda hari iyi chogam ishobora kuzabazahura ariko nakwibuka ko ikizabamarira nta kindi uretse gushyira amafaranga mu bifu n'ubundi by'ibifi binini ari ziriya za hoteli abaturage batazigera banayabona za modoka mwumvise bavaniyeho imisoro nini imodoka za ari amajipe kubera ko ariyo zabatwara abashyitsi ari nayo mpamvu bantisipa abashyitsi bakavuga bati umuntu wese uzanye imodoka ya imodoka ya jipe tuzamugabanyiriza imisoro kugira ngo bazashobore gutwara bari abashyitsi babo ntabwo rero yenda abafite imodoka kandi urumva ko nayo bashaka kuyaha abakire gusa abafite ubushobozi bwo kugura izo modoka nini ntugire ngo n'izindi mpuhwe nta zindi mpuhwe message zakomeje kuza zivuga ku biganiro byashize n'amagambo yagiye avugwa no ku rwego rwa leta harimo n'ubukungu harimo na ingengo y'imari harimo n'ukuntu World Bank yavuze yuko ishime mikoreshereze y'ingengo y'imari cyangwa se uburyo audit ikorwa mu Rwanda ibyo ni biganiro ndashaka aba economist bakazaba babisobanurira ariko ibi ntabwo ari expertise yanjye tuzabigarukaho cyakora ubutaha uko mwabinyandikiye rwose nzaza tubibaganire hamwe n'ababisobanukiwe mu biganiro byacu by'ubutaha mugire rero ijoro ryiza abandi mugire ibihe byiza naho ubutaha mwarimwe nanjye Jean Paul mu kiganiro
Fata nuru nana, izabumurageye kuroza moko bayabure isoko Kamateka azira